Dunia kiliatomba Nations Unies ka chiladen kumbena ni bunya bade ye jamana ka panglu jigeyoro la. Mi kumbeli kera ni Somali jamana nyemogo ani ONU ka chiladen ye keneka. Inafo akunafunu la dira chukumina. Ayaira o senfe ka foko Somali jamana nyeshine lo gele abaude mani watina. Mi betalike banj manke uka demeka. Wati mi fenena ube ulika jo fere ubela jelena kunyeshi jiajije kuluma uka dangarli wali uma. Uka jamana kono. Nini ninkela kerengera ni munu sigilendo dadu mininku ulakanaliku kunanubi wile nazarakana ko les experts en sécurité alimentaire. Yala se kafo. Konyana maya to koni kelendo gele ya bayi. Wami gele ya famba binendo mwa milion woron nizanka. Kasabu ke Kongo. Wati yele makololo. Umi binendo Somali jamana kakabri wati ja. Uka jamana nyeshinendo lakana bali ya bademani wati inakumamina Al-Shibabu jiajije kulumau kafara Al-Qaida. Uluka wale juguka. Ni jamana kofale inka minfile niye farafina gunka na koronfe anfanfe. La jera do senfe ni kunafoni sense na uye. Minkera ni Somali jamana tigi. Hassan Sheikh Mohamed anika fara Antonio Guterres ka Guterres yala se o wati la kunafoni sense na unyekoro.
It's time for the international community to mobilize much more support to the Somalis to guarantee the security of their people and fight terrorism.
Kana lendo ko kana tabale gusi kanyeshi jema wala sa demetilima mse kana jona chugu minaka sabuke gile ami binendo Somali jamanaka femi ye Somali jamanatiki kwa niye noye Mohamed ye ale kwa niye fulika nkrengreni mblakata Guterres ma akani tama inaka na uka jamanaka mimbla lendo tariku ukono koni tama imbena wati ma Somali jamana magube demela wati mina krengreni yala no dobe talike ulikajo ula kanyeshi terrorizi jeklu umakabuo uka jamanakono ako osinfe ko Nations Unies kani tama inka kana anga jamana ka ya an hakli sigi kusebe umimba ira kafo ku kelendo ku sindu ni feresu gu bela jeli wala sa kasika andeme anga jamana ka basigila andale mbala kafo ku Somali jamana deun bena sika wuli ku nyeshi uka gelea uma nika bela jeli wuli kabui no dobe nyeshi Somali jamana ka kanabla lima anika fara bengi ni nika uka jamana kono nikera uka jamana tigi Hassan Sheikh Mohamed alika lasili